Mr. 2B, yeah. Chimana chamana, the way she walk, the way she dancing, she makes me feel so fine. Pretty face, what a smile. Nimekufa, nime daddy. Mwezi obira, wewe siwezi. Ukiwa mbali na uguaga, pressure. Baby, nipende. Kwa mama ni lazima nikupeleke. Tumepitia mengi sana.
Vumilivu na mbivu.
We na mimi, baby.
Milele tutaishi.
I swear I never leave you.
Ubavu wangu wa kushoto.
Baby, mi nakupenda. Tuishi wote together. Paka milele. Baby, nakupenda. Tuishi wote together. Paka milele. My angel, my sweet lover. You're always there for me, yeah. I'll take along the world. When you wivu wavimbe wapasuke. Acha waonge onge. Ni kwako nimefika. Maneno yao siyasiki. Masikio nimeziba. Baby girl, you are the champion. Nikihumwa wendo panado. Wendo panado. Penzi lako tamu, baby. You're always brand new. Tamu. You're always brand new. Baby, mi nakupenda. Tuishi wote together. Paka milele. Baby, mi nakupenda. Tuishi wote together. Paka milele.
Baby, you know that I love you. Yeah, baby, please don't go away.
Oh, baby, mi nakupenda. Tuishi wote together.